yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altinere noga lewru juin hitane 2016 jena yamde soki do studio tamani miden tawa ele maison de la presse bamako jottino no do kabaruji du yumor waygalo sikirabo on competitivité gubal kessal ki fulbe holita mede bangi wakkati jono le wuddu leydi ni ko yata habotobe sukabe joklobe temede jaddom an le ngal do gubal wakkati jono be collectivité wala fu koni faana mabbe so wana fa bonanda di ngattedi wakkati fu foddi e jalle ni pula ko dum watta le leydi ndi ardi do ngal do gubal kanko no docteur Oumar Ali Janna o kolitiwide hitane hikka ko kaldole kawrangal sinnina leleedi meden di kawtalan hani wadde do bamako do kanko ministre communido hakkunde alansiri leele goddo o holitiwide o tawet le ngal do kawtale majjube jewtuto wakkati jono no gede de fu kan tawde do hakkille goto sema kanye plateforme fa yottu yo lamobe cinnini kenyono lam hakkunde jo hani juddinirede le saha leedi meden di wakkati jono gouvernement wadi noddango fewde gube de tinno dewa kongi mudun yen examen ngaji ko noddirte baccalauréat ko dum fuddile mali fu e mangal mudu so wana kidal be collectivité ko batto sukabe imotobe ujinaji temdre e sappo e jotto non be collectivité wide be peccama le centre ngaji teme ide chapande jetti e joyi sekiradi won sembe kabaru dimi jogini odo bete hande di batte radio ji di fa gasa bismillah modon e hedade litindi wido gubal gongal kasse fulbe yihi dum won li yihi wakkati joni o nyalane be kolitiwi ngal do gubal ngal bangi wakkati joni o le wuddu leedi meden di be kolitiwi du ko yata sukabe jokkolbe temede jaddo habotobe an le ngal do gubal kanko no docteur Oumar Ali Janna o holita wede mo duubi noga e jiddi kanko ardi ngal do gubal micciti den wide kanko no horeje dum won walde no dirta kawral pula ko ngal caggal mudun du kanko o do suko jokkol yo janginowo lekkol no o liti wido wakkati joni o ko ni faana mabbe so wana faabe jeewa yalla bonandaaji ngattedi wakkati fufude e jalleni pula ko di jaa yalla hon dido bonanday dalirta o holi tiwidube be gandato arande fu yo armi mali ono sabi de kanyum wonde waddi do bonanday san hokka yimbel wob anto kaborde ciagal mudo yo mo tuugi leedi ndi gube politiki fa yotto yo ciagal leedi ndi do holi tiwid wo balliroobe mo wakkati jono balli guuji kewdi fa hande kompetito wiide do wonon kaldale kawrangal wori leedi meden di be mi kawtal mangal an hani wadde do bamako do wattu jono kanko ministre communido hakkunde alansiri e leedi ele goddo mo hani warde le nokko jewto honno kaldale kawrangal wori kanko ramtan lamba bara o hollita wede wakkati jono jewto ton dido golleji gorri yalla gedde fan tawreddo hakkille goddo fa keben famtade kede Muhammadu Samaseku
ministre communido golleji hakkunde leedi algerie leedi goddo holliti wiide dati jawinoji golleji talkur kawla leedi malindi huncenama hore sanne dum wadi le kawtal to algerie ton hakune mako e kadjado sema Bilal Ak Sherif kadjabe pelle leedi Mali e dewrintinebe kedde adnaaru ndu fuf ngaran e le kawtal ngal leedi Algérie sirmini hande imma de kawtal ngal yo jewtide ko heba e le golleji talkur kawral ngal hitande ciagal ko ngal sinina ko salati dalaji kaddi yar yesona ande ramtan lamamra holliti wiide imma daraji kadjabe laamu o e gube sema e plateforme latto sababu so ngal kawtal huncana hore golleji talkur jam e dejerandu ministre o wihi odo yiti mawur sinigol talkurdu latto sababu mijoji kesi kasidinaade bangal golleji talkur jam e dejarandu kebe kanko horojo dewrintidobe be holliti wiide dun jogolal yimbele be fuf jewtete fadde makko sefade do e madraji kandi wadede bangal hawde satere dina e bonandaji der leede mende ngal kawrtal wadama ciagal ngal asore nde latigal sababu pelle leedi mali de ngadi kawral do sifaji jo ingol lam hakndejo
gube murtude ngone le saha leedi meden dibe collectivité be gonno le ngal do kawrtal kanko lamido gubal ngal noddirta sema ngal Bilal Aga Sherif o litan wedom hani wardi le kawrtal kan ngal waddi le leedi meden di wakkati juno be jewto hono golleji di ngori kanko jado kabaruji walde de noddirta azawad de noddirta almu agu muhammedo holiti wi wakkati juno be jewto ton dido golleji ngori kanko horejo leedi do Ibrahim Bakar keto tawete yasa mabbe fa keben famtade kede mumini sende bu
la ceremonie
kawri tangal yo hollude horejo lamu o e gubbe ngaribe do talkuru signinaado hande e do hani yawinde golleji talkuru kawrangal wargol sema bamako ana holli tawide o mo wondi e golleji talkuru kawralndu sabide gilandu signina nogay lewru juin 2015 ana wieno haje sema wala e kawrangal sabe ko o wara bamako feso dum wala le sariyaji talkuru kawrangal ndari yeddude diido miijoji sabe mum Bilal Ak Sherif wari hawritinde e yiti mawuri sinyingol talkuru kawrangal
be kolitiwide fa hande kaldole kawrangal le leedi meden di wakkati jono laamo kanya murtude ngon le saha leedi meden di be pamribe cinnini duno laamo hakkunde johani juddinire le saha leedi di ciagal mudu laamo wadi noddango fewde gube de tinno ndewa kongi mudu kede kanko noddirte Ahmadou Konate kanko woni ministre communido mo intinde saha leedi meden di ko mo haalido hendo foccitango Muhammadu Samaseku
il est conforme à notre dispositif
dum forra e sifaji e straji aman godi dum yawnon golleji talkur kawral ngal dum latto sababu dum sakkilaji aman jotto bangal nafa ku sakiraba aman hebata leddi yerande kasen dum e ko buri hantade dum fuf e ko dum huncanda hore puddode golleji sabinoji rifagol dewral lenu ko jamen di fuf sabi dum sakirto lannal woteji der leddi mendi den no sakiraba joni fuf ko hanti ko fuddi an hani en fuf njottinan adi di min bammi le talkur ndu bangal wirfagol kajabe lamu be e fuddugol
et le démarrage du MOC.
Sekirabe kala ko kaji don humpitade fo do bay fo do fa do bemal amé ande ngal min noddirta phase Facebook ngal le quality de examen ngadi noddirte di bakdi dum fuddi le mali fo e mangal mudo so wana le lamu kidal o le hitan hikande ko batto sukabe jokkol bu ina temdre sappo e jottam kanyen kan wadde goddo imo gol e peccete le centre ngadi temedi de chapade jetti e joyi wakkati jono kanko don lamido examen ngadi le leedi medin do hudditi wiide hejjodi di fuppa mama foti nguy kaji ngad le hen hitan hikande kede kanko noddirte Mohamed Mayga ko halido hen do foti tango mumini sendebu
wattu joni talkidi fun ngari le nokkule do dadondiral bak hani wadede ko fotti dadondirobe ujunaji teme doron e ujunaji sappo e ujunaji jeddo bon e teme nayo e chapande jeegomo e jeegomo fetiama hakune centre ngaji teme didi e chapande jetti e joyi dadondiral gal wadete le academy sappo e jetti fa hande academy kidal wala limaji ka won centre gondom beera le mauritani nyongentibe mali an hani waddude ton bak wattu de e wadde malido dadondirobe temedoro e jeegomo ngonito hono dadondiral keddidi fu polisaabe e sariyaji mu ana wodi kaybobe ana hani haybude pati guika wadde daranibe denagu ana de centre ngaji di fu e hakkille an kalfina do centre ngaji di e kaybobe tan bawi hadude guika
be quality wi de kanko ministre kumini do kabaru dati leedi meden do yohi oto honko hono golleji gondude golle do bamako do dati gondude mojjintinede le nokko do datu lakune Gabriel Touré fa jottada nokko no dirtede Bulkason Bugu tiagal mudo do jowtiki datol gongol kasen nokko quartier Malifa jottada kala bankoro holi tawi do jowtiki dum wonno quartier goda kasen nokko gondude mojjintinede dum won rompo no dirtede general Soumaré fa jottada les Sotiba micitede wi dido golleji puddino ille sappo joy lewru me handu faabe jafina jahol e gorol do bamako do kede kanko no dirtede ministre Mamadou Hassim Koumaré ko halido hen do foccitango Mohamadou Samaseku
le point d'exécution est un peu mitigé dans
ce golleji di ngadira ko no haniri le tatteji yoga wondo di jeyi yeso wondo di tadi ndar entreprise be yobitino e golleji di ana hani be yewta sifa golleji mabbe di jamma ila e nyaloma e wattuji kertadi sala patti dala hebo e yawara yimbele mi andi wiide yimbele nawtortobe lawi di kebi cadele sedel batte dum jati ne ndarbe yafa munya fadde timmode golleji di di boyata hankasen yila amen kay di golle tawe cadele majji kewali de mila dum fade amen wirfaade nyande wonde tambe tilke golleji di bange goddo dum min beltike sanne yide nokkuji yoga tilke gollede jama o dum huani dum sanne sabi won nokkuji mabbe di mema ko non gila hitande 1920 ko yimbele hewbe kumpitaka kabar golleji di dum metti min sanne kamar dum jaati min pian dabare no mairi di e gollede kumanide kabar majji totindirta hakillaaji hokkambe aadi so Allah jabi hakkel lewru mi warta
je promets de faire une visite encore inshallah dans un mois
be quality wiide kenya wonno hono nyaloma kedjanaado wakkati jono li adnaara Allah ndufu fa jamarnde tinno famine fadi bonandaaji ngada fewto e roobe so bami fa baasi jingadi micite den widdi do heejoji bamanoma le sappo e jena lewru juin hitande 2015 nokku no dirte New York do won fa le leedi Etats-Unis di wakkati jono halaji kewdu kala male hen be jetti dum wonno yimbe lo gondube habanaade dido golleji fatti di njaara yaso le leedele de fu tagal mudu be bi nyaloom hande o to Etats-Unis nokku notirtodo New York be kan wo tondu kawtano be jowtidno do golleji ngori micitede wiide jango dum nyalom hande be bi dum on nyaloma kedjanaado yimbe no ngitibli adnaara Allah ndo fur
Union Européenne et Royaume-Uni ngoni faabotobe studio tamani
sekrabe jurnee den dewe lodune le reso ngaji den puddiran do gossidobe collectif d'accord gendarme en gombe to gossito wiama kenya yimbele bombe sumbe andanaka fu ko gonani kanyi en jeso imminoy ton yite le majju gendarme fe gotta wono ko ton ka tiagal mudu arme wali wari ton so wiya ribibe se yurute ngardan faale laamu kay o nokku no dirte do sere jamube collectif wiide do wono aswer jabbinonde be be gondi e fabire to wakkar jono robin ngaji be bidde do nokku le sa jewi tidalaji ndiyam anton sanne do nokku no dirte ala hina kanyi yotte ko fayoto nokku no dirteda Madina sey unité ngaran timminire faado jenne do wakkati jono laamu ko be gombe tombe be gondi tottindirde hakkilaji hon tiidalaji tongiide waydi nyaarde fa haara sukabe to jenne to wakkati jono be bi dum wono no ko wadi so bami dido heejiji du idum wakkati jono hono golleji dum gondi e gollande kabaru sukabe lannibe o do golle walde debno dir sey ve children secrétaire do katte nyalawma hande kabaruji meede dimi jootu on sane hedaade heejo jame ka kedde hedaade hono andirono do e seeda yowtere meden de ana wodi.